DJ
DBC
Mankind
Entertainment Punchline the machine way on the ones. Please Lord, bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Never butter. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Na papa kuli kose kwa naenda my haters they follow. Bafuna nekako kwa tini maiko tolo. But na papa taambuye watapu iseni. Ni kwiri seni dola noti kwa changa useni. Sizaleka kupushing apaka chani kabeule. Noti kupa prostitute banifuna ni beule. Please ni mfele ni ambuye hapa na lila. Munga tropico bantu bandi ya kilili. Lumu yanga ni ikulu ukwati nkote. Bless my flame ni nkalenga ni jangote. Every day ni pushing afulu mukazi kuleba. Bless my hustle nene ni kazi meneba. Nafuti kama ningi nasebenza maningi, napushinga maningi, inahasola maningi. Please Lord, bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Never butter. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle, never butter. King of kings, ani kwa ni kumipuma. Suffered a lot, so ni kupa kufuma. Kuvulela niti nifitile mwabu tata. Kono wamu nitusa sikata azeni wata. Every day na nakasha inge mota ye shwile. Hakuna kulo wala zero wanu nisuwile. Mwani kare siku kasha nina kuya CSI. Kacheno wamu nitusa inina niswale mazai. Inge liti faka poto ni kupaniwe falimu. Here ni kuwa mbamu nituse mulimu. Matayani toya haka nibona asabe. Bless my hustle, kulima heta waswabe. Nafuti kama ningi nasebenza maningi, napushinga maningi, inahasola maningi. Please Lord, bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Never butter. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle, never bad. Every day ni pushing a kwati ya jomba tiraki. Vanzatu wana mwai kwati tuwe the alani. Nunga sipika yosira pangono chabe wa blow. Lord bless my hustle, none mafuto kusoka. Chenifuna ni kublow kwati sisi msaluni. Wana biwe mfase mlevo chena nkuna. Panifuna ni kapia kwati manzi mshomeka. Nisipanga mashozi ni kankale showmaker. Bless my hustle, ni kafiche pa mamapsi. Nisipaisa balance kwati song ya yo maps. Nasebenza maningi every day I'm busy. Bless my hustle, ngare rich kwati busy. Nafuti kama ningi nasebenza maningi, napushinga maningi, inahasola maningi. Please Lord, bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Never butter. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Bless my hustle. Never butter. Hapa wira po manyinga.
Gwena Tembo, Gwena
Mwira,
Has Beats on the one.
Gwena Jinak, Chanda Chipalo, Iwe Dry G, Kapembe Kataza, DJ Suspect, Mr. Trux Messiah, Dine Bob, Last One Bobby, Brune Shenya Gachi.
Silo, Silo Homie, DJ Shad.